is high grade music.
Check it, market was on check it. Check it, market was on check it. Check it, market was on check it.
More icy.
Check it, market was on check it.
Eti Zuchu waolewe na Mondi. We, mama Dangote setamtia makonzi.
Market was on check
it. Izi woya na deti na nani. Au ndiyo kauza figo jamani.
Make kwanza nicheke.
Eti nisome ni msome nani. Baba yangu ndo natunga mtiani.
Make kwanza nicheke.
Una gari kazi una. Una nyumba hati una. Umesoma kazi una. Make kwanza nicheke.
Cheke. Make kwanza nicheke. Cheke. Make kwanza nicheke. Cheke, make kwanza ncheke.
Bino.
Cheke, make kwanza
ncheke. Eti nawe unajiita PC. Paka leo natumia Infinix.
Make kwanza ncheke.
Eti baby nataka macho matatu. Mi mwenyewe natumia kiswaswadu.
Make kwanza ncheke.
Gigi mane wewe fumatilio. Sigila siku tambulia vilio. Una gali kadi una. Una nyumba hati una. Umesoma kazi una we. Make kwanza ncheke.
Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Check it, check it, check it, check it.